international gospel gathering whereby Christ alone is to be exalted. Through this time of worship, of preaching Christ and Him crucified without compromise. And before we proceed, let us open our hymn book songs, song number 57, nyimbo number 57, titsegulema buku watu, nyimbo number 57, ngine tikala tikuimba kuyambirira, song number 57, in our local language. We'll just cross over and we'll sing the same very song in English, which speaks about just as I am. Take me just as I am. Song number 57.
Oye sugira. O banda I nondi tapa mo kolomo se inedi mundi landi letu mundi landi le landi letu dai pa. Undi la tire tu. Will read scripture reading from Psalms chapter 23 from verses 1 up to 6, and Brother Austin will lead in our local dialect so that even the Chichewa people to get what we are in. 23. The Psalm of David. This is what. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. The last verses. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen.
Amen. Masalimo chapter 23, verse 21. Yehova ndiye mbusa wanga sinditesowa. Andigoneta kumsi kubusa la msivu. Anditsogolera kumadzi odika. Atisimutsa moyo wanga. Anditsogolera mabande a mchilungamo chifukwa cha dzina lake. Inde ndingakhale ndiyende chigwa cha mtsudzi waipa. Sindidzaopa choipa. Pakuti inu muli ndine. Chikonga chanu ndi ndodo yanu. Izi zindisangalatsa ine. Mundiyasikire gome pamasopo anga kuona kwa adani anga. Mwandidzodza mutu wanga mafuta. Chiko changa chisefuka. Inde kukoma ndi zifundo zidzandisata masiku onse a moyo wanga. Ndipo ndidzakhala mnyumba ya Yehova masiku onse. Amen.
Amen. Let us open our hymn books. Song number 69. We'll just sing in our local and we'll just cross over the same song in English number 69. Tiyatimbo imba nyimbo number 69. Yomwa ijenina imba mchishewa pano timba mchizungu. Jifanya baraza kwa mbinali majiko sana siyana. Amene trina uli moti musonkano uno masana wano. Jesus, my Lord, to thee I cry. A little thou save me, I must die. Oh, bring thy free salvation now and then. Me as I am, and take me as I am, and take me as I am. My only dream, Christ died for me, oh,
we are thy praise, I am thankful of you, and yet for me thy blood was free, and thou hast made me what thou wilt, and take me as I am, and take me as I am, and take me as I am, my only friend, Christ died for me, oh, take me as I am. Hey, Brendan, then, can I make my praise praise so I only praise, yes, save me for thy own name's sake, and keep me as I am, and keep me as I am, and keep me as I am, my only friend, Christ died for me, oh, take me as I am. Behold me, Savior, at thy feet, deal with me as thou seest in me, thy way begin, thy way complete, but take me as I am, and take me as I am, and take me as I am, I only breathe, Christ died for me, oh, take me as I am. Let me just call Brother Felix Mandras to open with the prayer so that Brother Ken should start preaching to us.
Abusa Mandras, Mupempere, Jisada Lowe, Museve Simbale, Ken Kutaya Mbeku Tumikira. Kitawianu, Abusa Amandrasi.
Simene mulungu makuwanisa utumula mkule ndi miyo yatu. Mezekani pakati patu. Siku wapapani mulungu wanongo solo. Amime chikwani ni mulipi chisoko nezo chidi chonsi. Tuku kwa isani kumanso kuleleke sana. Mwanta anda wabi ya watu Yesu Kristu. Kwa hiyo amene chisoko chapatisidwa. Kuti haka mfamau. Kwa nilisidwa shimene mulungu. Ana chisanka kari pa miyo yatu. Lakina nule mfumu ya mfumu. Mata mandu apite kwa hiyo. Kwa Yesu Kristo wapachukua kwa mtanda. Abiyata kwa pia.
Amen. Let me just hand over the microphone to you, Brother Ken, so that you can start preaching unto the service of worshiping Christ and Him crucified alone.
Thank you very much. Let's take our Bibles and look together in Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Now this is going to be our text for the four times that I will be preaching for you during these gospel meetings. Hebrews 10. Why is this chapter so important? Well, it is the one chapter that I believe summarizes the gospel as fulfilled according to what the law prophesied. Therefore, the title of this particular message today is simply The Law and Christ. And my text today is taken from verse 1 down to verse 10. And I want us to see how the law in itself could not remove sin. We can see that here in verse 1 beginning where it says, For the law, having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never, with those sacrifices which they offered year by year, continually make the comers thereunto perfect. I know that in our Bibles we have what's called the Old Testament and then the New Testament. There are many people that see these as two different types of God's Word, one old and one new. But what was the purpose of the Old Testament? Why did God give the Old Testament? Well, here it tells us very simply and specifically, doesn't it? In verse 1, the law having a shadow of good things to come. Many of us in the heat of the day will take refuge under the shade or shadow of a tree. But a shadow is not a permanent resting place. If you sit there long enough, pretty soon the sun's going to begin to shine on you again and you'll have to move. It's temporary. A shadow is temporary. Notice it says it was a shadow of good things to come. So it foretold something good.
Was so called Mazilin Kutza, but another Pamela Chiramula Shimabela,
Now the good things to come are those things that we find fulfilled in the Lord Jesus Christ, who did come in the flesh to work out the law and satisfy God's law and justice on behalf of sinners who would stand condemned by that law had he not fulfilled it. When you see the word good in Scripture, again in the English, it's a derivative of the name for God. So the law having a shadow of God things. In other words, what God purposed to bring from the satisfaction of the law by Christ. This would be a good exercise for us to do, taking out a piece of paper and writing down all of the good things that the law foretold concerning Christ, but that Christ fulfilled. How about redemption through his shed blood? Sinners needed to be redeemed from the curse of the law. And that is the good thing in the death of the Lord Jesus Christ that came by his fulfilling the law. How about forgiveness of sins? The fact that God does not charge sins against any for whom Christ paid the debt. They are forgiven forever. So how about not only redemption and forgiveness of sins, but pardon? The word pardon means that God forever declares those sinners for whom Christ died to be righteous before him.
Komanso akamati kukhululukidwa kwa machimo amarenthauza kuti Mulungu makufuna kwake ndi kusankha kwake adalengeza kale chikhululukiro cha machimo anu ainuyo musadabadwe ndikukulengeza kuti ndakukhululukira ni machimo mopanda chito sanu sabwino pachifukwa chona chonso imeneyo ndi zinthu zabwino zimene Mulungu amazilankhula za mtsogolo mwathu.
How about the good thing of reconciliation with God? God's holy, and the law stands against us as sinners, condemned sinners. And yet, through the work of the Lord Jesus Christ, he has reconciled those sinners that he came to save by his death, reconciled them to a holy God. That's a good thing.
Chidu shita chabwino, shibene ambuye Yesu, kapena Mulungu adachishita. Ndikuko kuyanjanitsidwa ndi Mulungu. Chifukwa Mulungu ndi oyera,
inu ndine ndife wochimwa koma pokhala anthu wochimwa mulungu nkutikhululukira mphulupulu zathuzo ndikutiyanjanitsa kuti tipulumuke nachonso ndi chinthu chabwino chimene mulungu amachita mkhula kuti chibwera mtsogolo mwathu.
How about peace? The fact that there is peace now between a holy God and those sinners for whom Christ paid the debt. That's a good thing. And the law foreshadowed these things.
Komanso kukhululukidwa kwa anthu ochimwa amene Mulungu adawasankhira athu nthawi zosayamba zisadayambike nachonso chimenecho ndi chinthu chabwino chimene amachilankhula mtsogolo chimene chilamulo chidabwero kalalikiratsa chimenecho.
How about rest? Christ said, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Rest is a good thing.
Mukaerenga ku Mateyu chapter 11 verse 28. Amatitsani kuno inu nonsenu akulema ndi akuthodwa kuti ine ndidzakupumulitseni. Nachonso chinthu chabwino kukhala wopumula ku ntchito yayikulu imene udatsigwira wekha poganiza kuti pogwira ntchitoyo upulumuka.
How about fellowship with God in Christ? The fact that by his death and working out that righteousness of the law for his people, that there is fellowship now between God and those sinners.
Komanso kukhala oyanjanitsidwa ndi Mulungu munthu amene udali mdani koma kukhala munthu amene zolankhula zako Mulungu azizimva zimene Mulungu azilankhula iwe uzizimva nachonso chinthu chabwino chimene Mulungu amalankhula kuti chidzabwera pa iweyo ndachilamulo chidabwera kalalikira chimenecho.
How about being preserved in Christ? The fact that there is therefore now no condemnation because of Christ. This is what the law foreshadowed. These are the good things to come in Christ.
Chilamulo pamene chimabwera mdziko lino lapansi chinabwera ukatitsutsa ifeyo nukatilengeza kuti ife ndife wochimwa ndiye Yesu Khristu nukabwera ukatipulumutsa mwalomoti chilamulo chicha chitipanikizebe chitipondereze nukatichotsa pansi pa chilamulo chimenecho ndiye chabwino chimene Mulungu amalankhula kuti chidzabwera mtsogolo mwathu.
How about eternal life? Is that not a good thing, eternal life?
Kodi munthu kukhala ndi moyo wosatha kuti usadzafeso udzakhale moyo wosatha mu ufumu wa Mulungu kodi si chinthu chabwino?
Most people, when you mention eternal life, they're thinking about something still future. And yet, our Lord Jesus Christ in John 17:3 said, "This is eternal life, that they, that is those that God gave his Son, might know thee, the only true God, and him that thou hast sent."
Anthu ambiri amaganiza kuti munthu umachita kuphunzira pali mabwero kuti kuti ukhale nawo moyo wosatha monga Yohane amalankhula kuti chifuniro chanu chimene ndilo mnanditume nacho ine ku Yohane chapter 17 kuti anthu akhale nawo moyo wosatha.
So eternal life is something that is here and now, revealed in those sinners for whom Christ came and paid the debt. So we enjoy that life even now while we are in this life. Those are good things that the law foreshadowed or foretold.
Kumene kuwako ndiye kusangalala ndi moyo wosatha umene unalankhula nkhula umayambikira kompano chifukwa umakhala ndi ufulu wa mtendere wa mu mtima mwako kuti chipulumutso chako chidatheka chifukwa cha ifa yeso kwa ntchito zako ayi.
But now here's the point here in Hebrews chapter 10 and verse 1 that the law in and of itself could not give any of these good things that I've just listed.
Koma tutaonani apa pa Hebrews 10 ndimeke yomweyo yoyamba imene aulankhulaza chilamulo pobwera mdziko lino lapansi kuti sichikhonzatu ndi sembwe zomwe zakachaka chimene adazipereka kosalekeza kwesangwiro iwakuyandikira.
Going back to the illustration of a shadow and a tree, the shadow is temporary. It provides temporary shelter, but what remains is the tree that the shadow reflects. There's that tree that is planted that can never be moved.
Umangofotokozera kuti kulisha bwino ndiwo mtengo umene wayimirirawo kodwa kuti mthunzi sumapezeka popanda mnu wake ndenu simenekera kulemekeza mthunziwo koma lemekezani mnu wake mthunziwo amene ndi mtengoyo.
That's why it says the law being a shadow of good things to come, it says, and not the very image of the things.
Chifukwa mukamayang'ana aule chilamulo pokhala mthunzi wa zokoma zili nkudza koma chilamulocho sichinali chifaniziro chenicheni cha chizithunzizo.
What this is telling us is that if any sinner goes back to the law and tries to, by their personal obedience to the law, procure pardon, peace, rest, reconciliation, preservation, or eternal life, by their obedience to the law can only condemn them. And this is the problem today among many that call themselves Christians, because they say, well, yes, I believe that the Lord Jesus Christ came in this world in the flesh and that he lived and died and rose again, but I still see in the Old Testament those commandments, so what I've got to do in addition to what Christ did, I must also provide some obedience to the law. Such thinking is perilous.
Pali vuto lalikulu limene anthu amaganiza kuti ndi mbali imodzi ya chipulumutso chifukwa mkakumana nawo anthu akulankhula kuti zoonadi munthu adachimwa Yesu adabwera kafulumutsa munthu ochimwa ndipo chipulumutso ndi chisomo adzavomereza ndithu koma adzakuwuza nsonera kuti pokhala chipulumutso mchisomo koma Mulungu ausoleka mbali yanga kuti ndachitepo kanthu kuti nkapulumuke niyesa sakutsatira chilamulo chonse kuti nkapulumuke siwani munthu amene akulankhula moteromo ndikuti uthenga wabwino sukavumbuluke chifukwa chilamulo pobwera udali mthunzi chabe wofotokozera monga mthunzi wa mtengo siumakhala weniweni umapita kanthawi yena nuwake mtengo numene umakhalitsa.
I know there are those that say, well, if Christ fulfilled the law, then why do we even have the Old Testament? Why don't we just provide New Testaments for everybody since the Old has been fulfilled? The reason we don't rip out the Old Testament and put it away is because it is God's picture book of the good things to come that Christ would accomplish. So when reading it, we don't read it to fulfill it ourselves. We read it to see how Christ fulfilled it.
Kwa uri tikanova lenga chipangano chakale timafuna tione mmene Yesu Kristu adakwanitsira chipangano chakale mmene chipangano chakale chimalankhulira za Yesu timafuna tiziona mmene chipangano chakale chimalankhulira za Yesu.
Many of us have pictures that were taken of us when we were children or of our family members, but now we're all grown up. So do we now think, well, those pictures aren't of any value anymore, let's just go burn them? I don't think anybody thinks that way. We take pictures and we keep them as reminders of what we were in comparison to who we are now. But there's no life in a picture. It's a reflection of what is the reality, but the picture in and of itself has no life in it. And there's no life in the law. All it can do is condemn. The life is in Christ, who fulfilled the law on behalf of sinners such as we are. That's why the writer to the Hebrews here in Hebrews 10 and verse 1 says that it wasn't the very image of the things, because it can never, notice, with those sacrifices which they offered year by year, continually make the comers thereunto perfect. Nothing in the law could make any sinner perfect. So as we're comparing the law to Christ, what we see is that law as a figure or picture of the good things that Christ would accomplish, but those things in of themselves of the law could not justify any sinner.
Muchilamulo muli zindu zambiri zimene zidalankhulidwa zimene zimalankhula za chiyeretso koma chilamulocho chidalephera kumuyeretsa munthu kodwa uli Yesu Khristu na amene adakwanitsa kuyeretsa munthu pachifukwa cho chilamulo chimangofotokozera zoti Yesu adzabwera kuyeretsa munthu.
That tabernacle of the Old Testament that God required should be built exactly as he said and put in the middle of the children of Israel. It was significant, but there was no life in that tabernacle. The notion of a tabernacle, which means a tent, which is what it was made out of badger skins, is temporary. It was never given as a permanent resting place for anybody. It was a picture of Christ, who is God's tabernacle.
Kachisa amene Mose adamuona amene Mulungu adamuuza adasokedwa ndi zikumba za nyama zibera Adamu kunga kumsoka sada liwa ukalitsa mtawi ya Mose koma chinali chituzi cha Yesu Kristu kuti iyeyo ndamene ali kachisi wa Mulungu.
How about the priesthood? Yes, it was necessary. God ordained it. But those priests were men, fallen creatures, and that's why they died. There was no life in that priesthood.
Mukulala nsembe mchibangalo chakale. Amene amaperekela nsembe athu kuti akhulukidwe mashimo awo. Nawonso asembe adafa amafa. Kuratauza kuti asembe wonso sadate kupulumutsa watu. Koma Mulungu adalola kuti kukhala asembe chifukwa chithunzi-thunzi cha Yesu amene ndiwo asembe wamkulu.
But here we have a key as to how we're to read the scriptures. When we go back there and read about the tabernacle, or read about the priesthood, or read about the law, none of these were given to put away sin. But they, as we read them, we see in them types of the Lord Jesus Christ who came to put away sin.
Mene Yesu adakwaniritsa chipulumutso chifukwa ukaona kwa kulansembe mene achawo amene adalephera kupulumutsa watu kuli sembe za nyama zosiyana nazozo zidalephera kuli kachisi amene adamangidwa na Yesu adalephera kupulumutsa watu ngati chithunzi-thunzi chakuti chilamulo sichimatheka koma Yesu amene adakwanitsa kupulumutsa munthuyo.
God gave his law to serve as a blueprint of the real tabernacle, which is Christ. He came and tabernacled among us, and the true sacrifice that all those Old Testament sacrifices portrayed. But it's the blood of the Lord Jesus Christ that cleanses from all sin, not the blood of bulls and goats. Look how the writer to the Hebrews put it in Hebrews 8, verses
4 and 5.
It says here in verse 4, "For if he were on earth, he should not be a priest, seeing that these are priests that offer gifts according to the law."
Chifukwa ndimeyaka ya folo ya Heberi mutu 8 akuti ndipo iye akanakhala pa dziko sakanakhala konse wa nsembe popeza pali iwo akupereka mitulo monga la mwalamulo.
When it says if he were on earth, that refers to still on earth. If Christ had come to this earth and that he was not of the priesthood or the line of Levi as a priest. He was actually of the tribe of Judah. So if he were on earth, he should not be a priest according to the law, seeing that there are priests that offer gifts according to the law.
Adali ndi chiyamulo ndiye Yesu Kristu sakanakhala wansembe chifukwa iye adali woposa zimene amapereka Ayudawo.
Again, as a shadow, God never purposed that the priesthood among men should continue, because it says in verse 5, who serve unto the, here it is, example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. God said, "For see, saith he, that thou make all things according to," there's the word again, "the pattern showed to thee in the mountain."
Chifukwa mwerenga verse yake ya 5 ya Heberi mutu 8 akuti amene anatumikira chifaniziro ndi mpfunzi wa zakumwambazo amangopanga mofanana zimene zili kumwamba monga bose achenjezedwa mmene anafuna kupanga chihema pakuti chenjerani chenjera ati uchite zonse monga mwa chitsanzocho chakuonetsedwa kwa iwe mphiri.
You can see in verse 6 where it says, but now, that is, since Christ is come, hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises.
Ari kwa matsopano iye walandira chitumikiro chomveka choposa umoso ali nkhoso ya pangano labwino loposa limene likhazikika pa malonjezano oposa.
Anybody that's ever built a house knows that before you build the house there's a blueprint, so it's laid out exactly how the house is to look. And in fact, in modern society, you have to get that plan approved by the city before you can build it. So you've got your plan, but then you also have the result. Once it's built, you put the plan away.
Nde umayilemba papepala kuti nyumba yanga ikoneke chonchi. Ukayilemba ukayimaliza pamene umampatsa mmisiri woti amange. Kodi kuti womangayo samayenekera kumanga luso lake muzeru zake zimene akufunira nyumbayo koma atsatire zimene wemnu wake nyumba ukufuna. Kodi kuti nyumba yako imakhala yofanira zimene ufuna iwezo.
Imagine that you've just built a house and I come by to see the house, but now you have me standing outside in the sun, and what you're doing is showing me the plan of the house. That's not what you do. I came to see the house. I want to enter into the house. I want to be able to enjoy the house. The plan, once the house is built, the plan has no more significance.
What is also? Poyamba amba wailemba nyumba iti ameneka onekele, mkumpatsa omanga amange. Nje ineyo majitazo ntabwela kunyumba kwanu. Nukai wana nyumba yu numaka kufusa luli. Tenipa senipa mene mdare mba pulani ya nyumba yanu. Nubafuna kwa mbili. Mkwezo niyanga uriwe ndiwe oso kone seka. Kifoja niwe unafunika ungo sangala. Nyumba mene na mangayo. Osa tulekanga nesoka pepala kamene mdare mbapo mene nyumba iye nekila kuonekila. Nji mene mbapo mene chipulumuto chiri. Chila mulo. Chida ringati pulani ya jipulu mutomele likalile. Kome ye, iwe suma sweka sochi na mlojwa. Uma mkofurika tumano kalem nyumbamo.
Beware of preachers today that take this Bible and they have you out in the sunshine and the heat and all they're doing is talking about the law. They're preaching the law and all of these things that God required, and they're not pointing you to the Lord Jesus Christ as the fulfillment of the law. The house already built. He came and tabernacled among us. And here it says, in him we've obtained, in verse 6, a more excellent ministry. How much also is he the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. We need Christ.
Chenjerani, Nazariki, kuimbila olalikira limene litsabwere kwa inu ndikukupanikizani ndi chilamulo kulitsanira nzakuti pangani zakuti chifukwa chongofuna iwo wapeze bwino wakulalikiraniwo amene ungangotsaura kunakunaumizani sakulankhula choonadi chifukwa inuyo simusowekaso chilamulo chifukwa chilamulo chidali ngati maziko kumene nyumba iti ionekere ndiye tsono Yesu atabwera ndiko kukwaniritsidwa kwachira mulo chonse kodwa kuti inuyo chimene muli nacho tsopano ndikungokhala mkwanyisi wake ndikukondwera ndikusangalala chifukwa cha chipulumutso chimene chidachitika pomanda ntchito zanu ndikusankha kwanu.
beware of preachers who, in spite of what the scriptures say, that Christ is the fulfillment of the law, they still want to take you back and put you back under the law, as if somehow by your obedience you can find perfection. You can't.
Chenjerani, ndiwo ladikira amagono ano, ambiri, atsakulalikira nzachira mulo, kupangesa kuti mupangesa kuti kungokumangani malamulo pakhosi, kuti muzibanika nawo kanikana kukhala ndi ufulu kupembera kwa ufulu, ndicho ndikachona kuti pamene iwo mapanikisika malamulo, iwo siwayendera. Siwani kuti ndiyo sindinu kapalo, ndinu mfulu, wala kuti ngati mukupanikisika chocho zindikirani, sibuda usidwe uthenga wabwino, koma mwangopfekedwa ukapolo.
It says there in Hebrews 8:7, for if that first covenant had been faultless, notice, if it could have brought perfection, then should no place have been sought for the second. The first covenant is the law, the second is Christ.
Nikadakala kuti chilamulo chidali chabwino chachikozo kwanitsa kumulumutsa, sakadafuna malo alachiwiriro. Kuti ndauza kuti apa pali chilamulo komaso pali Yesu pali nkhani ziwiri.
And notice verse 8, this is God speaking, for finding fault with them. He saith, behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. That new covenant is the New Testament in Christ's blood that Christ came and fulfilled.
Kwaru chimene tienekera kudziwa ife chakuti ndi Mulungu mwini amene alatsilembera mauya wankulankhulu amotero omo. Ndipo ndimeka 8 kuti pakuti powatchulira iwo chifukwa anena. Taonani akutsama siku anena Ambuye kurandaza kuti adayankhula yekha Mulungu. Ndipo ndidzapangana pangano latsopano ndi nyumba ya Israeli ndi nyumba ya Yuda. Kurendaza kuti Yesu Kristu ndiye pangano latsopano limene lili mwazi wake lopulumutsa inuyo ndi ineyo osati chilamulo ayi.
So that's why here in Hebrews 10:1, the apostle wrote that the law, no matter how good it may have seemed, could never, with those sacrifices which they offered year by year, notice, continually, ever make the comers perfect. Moving on into verse 2 then, we see two things here set forth. If any or all of those sacrifices under the law could have put away sin, first of all, it says here, would they not then have ceased to be offered if they could have really made the comers thereto perfect? Would they not have ceased then? If there could have been perfection or justification under the law, the second thing is then that the worshipers would then have been discharged from all sin and guilt by those sacrifices.
Koma chifukwa chimene Yesu adabwelera nkuti sembe zonse ndi zina zonse zimene chilamulo chidalankhula zidalephera kumpulumutsa munthu kona kungopanga munthuyo kukhala kapolo basi.
It says there, because that the worshippers, once purged, should have had no more conscience of sins. If there was truly perfection in those sacrifices, That means that those that offered them should not have felt any guilt or feel any condemnation if that could really put away sin, but it couldn't. Ask yourself why it is that we don't offer today sacrifices anymore. It's not that the law or those sacrifices were just set aside. No, they were fulfilled. The Lord Jesus Christ came and fulfilled in His person what those sacrifices could not do. Notice the contrast here in Hebrews 10 between verse 1 and verse 14. Verse 1 says that those sacrifices could never make the comers thereunto perfect. No matter how much they were offered over the years, the many, many sacrifices, none of those could put away sin. But verse 14 says, for by one offering, so all compare all the Old Testament offerings, the millions of sacrificed lambs, compared to this one offering of the Lord Jesus Christ, by that one offering He hath, there it is, perfected forever them that are sanctified. That's why we don't go back to the law to try to find perfection or satisfaction with God. No, we look to the Lord Jesus Christ, who is God's satisfaction. By His one offering, He hath perfected forever them that are sanctified. That means those that were set apart unto Christ by God's election, and for whom Christ paid the debt, sanctified, set apart. He is our one perfection. I'll tell you that this is why those that are still bound up under law preaching and preaching of works and driving sinners to do better or to do more, there's never any rest there because it does not bring perfection.
Antuan samina magazana kwazo kulumuka ndishila mulo. Sama bumula. Tawi zonse amango kandi nkawa. Tawi zonse amango pondele sedwa. Na amango kakwa misido zora achite. Sama kulumuga hai. Amene alimwa Yesu Kristu. Ama sindikila kukulumuga wawo. Uri kutachirika kamozi. Ndipo ama kala mfuru. Chila mulo sijima hapa nikisa aso yae.
This is why our message is Christ and Him crucified. That is all of our assurance. That is all of our confidence before God. He is all of our satisfaction before God.
Ineyo ndalunga misirwa ndipo palibe amene akozwa ndikakamisa kuti nditsatire chilamulo kaya ndabusa kandani palibe amene akozwa ndikondereza ndikundiuza kundipanikisa chilamulo ayi chifukwa zonse adandikwaniritsira Yesu kuimfa yake yapa mtanda umenewo ndiye uthenga wabwino.
Why Paul declared in Romans chapter 8 and verse 33, it says, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth or declares righteous. You see, we preach the law. I can preach from any passage in the Old Testament, but I don't preach it as an obligation for the sinner to fulfill. I preach it as how Christ came and fulfilled it, that those for whom he paid the debt might stand justified before God. All the law can do otherwise is condemn.
Then
you go on and read in verse 34, who is he that condemneth? See, under the law there was nothing but condemnation. But in Christ and his finished work, it says, who is he that condemneth? It is Christ that died. Yea, rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. How plainly do we believe that Christ is all? Do we really believe it? I'll tell you, we'll believe it if the Spirit of God has been pleased to reveal Him in our hearts, to where we don't want to look anywhere else or to anything else but to Him and His finished work accomplished for the justification of sinners such as we are. I'll tell you, those that are still under bondage of the law and under that kind of preaching today and always busy, always going about trying to do things to serve God and all those things, they don't like you and they don't like me when they see us just resting. They're always going and going and going and doing this, and then they look over and they see you resting and they ask you, well, why aren't you working? And our answer is, well, Christ finished the work, so I'm just enjoying what he finished.
Inu, mawabulu mwamana uri Yesu Kristu, adamalisa nchito. ndiye anthu amene amakhalisa ngati mulungu akhoza wapulumutsa chifukwa cha ntchito wawo samaona yesu akumaliza ntchito malo mwake amangokhala ali bize kupiri akachokapo ali kokalalikira kwakuti akachokapo ali kokapemphera kwakuti akachokapo ali kwakuti amakhalisa kudzira kukwanikitsa zimenezozo kumene kumapanga iwowo kupulumuka wadatuka wawuza kuti mudzivurira bwanja kuti mulungu dawusaka ndimchitire kanthu kuti mpulumuke mvetsani munthu ameneyo ndiyekuti uteke wabwino sudaonekere chifukwa amene uteke wabwino udaonekera amapumula tsopano chifukwa mulungu aulidzani kuno akulema mukapumule tesinazo adakuchitirani yesu ndikakupumulani osati umango mpana mnyumba osagonamo masiku tsiku lyonse umangogona kunja kuti kupembetsera kuchita sa ambuye apo utsigwirira wekha ntchito.
The world, Satan, and this flesh do not want you to rest. They want you to be up and about and doing and working just as they are. But the reason they do that is because they're still blind. They still think that somehow there's perfection in what they do for God, and they don't see their own condemnation.
Ali wogwirizana ndi maganizo wa anthu achipembedzo mmene aupankhira chifukwa dziko limene kuti osakhala pasi gwirani ntchito mpange mpatiro mawa ndenthawi zonse umangogwira ntchito kuti upezeza mawa koma siumazipezanso chifukwa umangomagwira omata tsiku lopumula kuti lero mpumule timatonagwira nthawi yayitali ndi mmenenso zipembedzo sikuchitira pamene pa mulungu auli chani anagwira yesu ntchito adakhala pa dzanja la manthu opumula.
How about Hebrews 10, 17 and 18? To give rest to the soul, it says, "And their sins and iniquities will I remember no more." This is the all-seeing, all-knowing God. And yet, because of the finished work of the Lord Jesus Christ, it says he no longer sees their sin nor remembers it.
Ndifo ndiyebukerenga Heberi mutu 10 ndi maka 17 akuti ndipo machimo awo ndi mayeresereziko awo sindidzawakumbukiranso kutatawuza kuti amene mulungu wamkhululukira amazichotseratu samazikumbukiranso ndi iwo umanena kuti ayi komabe ndiyendikire kuchita kuso kanthu kuti zitheke ndiyendikire kuchita kanthu ndiyekuti iwe iyo masau asadetsekuke sumadziwa kuti adakuchotsera machimo akowo.
And then verse 18, now where remission of these is, notice, there is no more offering for sin. There's nothing more to offer. Quit trying to bring something to God for satisfaction. It's finished.
Chakwaushimo kutatawuza kuti siusweka sochiteposo kanthu kuti upulumuke kapena kuti zikuyendere siusweka uchite kanthu chifukwa iye adakuchitira nthawi yoti ungodyerera kumule nthawi yako tsopano.
What that's saying is that under the law sin remained until Christ came and put it away, but now having put it away on behalf of his people, there's full satisfaction. There is nothing more to bring. We rest in what Christ has accomplished as our satisfaction before a holy God. I will tell you that this is the message of Scripture and the fulfillment of the law in Christ. But this is why it shocks people when they first hear it, because they're in these congregations where all they're hearing is the law, the law, the law. Or they're hearing it's Christ plus what you do. That's not the gospel.
Bible kuti akumvaimva chilamulo samakhala wolungama ndichifukwa iweyo udasolowera kuphunzitsa kupatsidwa ntchito yoti uchite zoti upange kuti zikuendere kuti upulumuke kukuuza uthengawu umathandize kukutseka makutu kuti usaumvere chifukwa chati umakukhumudwitsa ndi umalephera kuumvera imene ndiye ntchito ya uthenga wabwino kuti itseke khulu la munthu asaumve amene aonekera asaumve
The gospel is not in our doing or in our sacrificing, but rather it's in the work and sacrifice of the Lord Jesus Christ. That's where satisfaction is before a holy God, in His Son. So today we've seen the contrast between the law and Christ. Next time, we'll come back here, beginning with verse 3. We're going to work our way down through this chapter during the times I have with you, but we're going to see just how Christ fulfilled the law. Christ, the fulfillment of the law. That's what we're going to see next time. My confidence is that any that God has chosen, for whom Christ paid the debt, when the Spirit begins to draw them, He will draw them to this one here of whom the Scriptures speak. Christ, the sacrifice. Christ, the satisfaction of God. And they'll rest in Him. I'll turn it back to you.
Thank you very much, Brother Ken, because this from time that we had. But before we close our international service, let us just open our hymn book songs. Song number 39. Tetsagule nyimbo zathu nyimbo number 39 babele tikutsheka mapemphero a international service. It speaks about the log of ages. Tantwe longa bikatu dibisane mowemo Matindi ibo masio Sotulu luga titimo Sindetsu kenti mabu Koma sindi libiki setu Chituza gazo sezo Oma sisi ko Onwele zainu Oma ndikazi Kwili tzadi Oma ndikali Hila sonisi Zosesi, sisi kwa nasi, inukoma Yesu yekayo, majama, wanga cha bebi, omatandati, niko kwiladi. Koma malise, zege peke ine, koma tiri ine, eka sunge ine, koma nitawe, kwile tzincheo, koma munditsu, tugeti mamu, inu moyo,
unokoseko inupenandi imwalilatu koma ndikufi ndikakwanuko koma tiwona ane masowo inotatwedo longabikato idatibisa salebobwebo koma ndikufi vikakwanuko inotiwona nane masowo umatatwelo longabikatu ine ndibisa salebobwebo.
To God be all the glory and honor because of this tremendous time of worshiping Christ and Him crucified. Brother Ken, look to God in prayer as we are closing the service at this time of worship as of now. Tetsere maso libembere bamene mbare Ken, akatsera libembero, bamembero athu amasana.
Gracious Father, we have much for which to thank you, and particularly this manner of gathering together, even across many, many miles, to join together in worship before you by your Son, the Lord Jesus Christ, and in, by, and through his sacrifice alone. I pray, dear Father, that any that are yours, for whom Christ has paid the debt, that even now you would comfort their hearts and cause us to rejoice in the hearing of this message of Christ and Him crucified in full, complete satisfaction before you because of His shed blood. I pray that as those gathered in Malawi continue to meet together, that you would remove all distraction and even some that might be there that came just out of curiosity and yet you drew them, that indeed their hearts might be turned away from the works of this flesh to the work of the Lord Jesus Christ alone, who is all of your satisfaction for them before you. And so we commend each one. I pray for those that have the responsibility of preaching, continuing on in these gospel meetings there in Malawi, that you would greatly bless to your honor and glory alone. And for that, we give you the thanks and the praise. In Christ, our dear Savior's name. Amen.